Amada.
Omuyimbi aina ekitonengero osobola okuyimba walikodinga koda oba otandika butandisi wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna kankwanjulire aba Cartoons Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'ossa ba producers abategeera kye bakola mu kyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters manyi kindeke ki mixing mastering pop awo twasukka jangu leero tukole music alina sound omulungi ku bbeeyi enseko obuseko kuba ku 0706 94 85 79 obukingi olunaku lwo nga bukyali oba otukyerewo ku studio yaffe e Makindye.